O se tasi o tū o nisi o i tū a inga o le tāpua inga i Salama. O le whaia leo o Taotonga, o le tū pā o teine. O le Taotonga, e whaia i le tū tino sā o le tū pā o teine. E pei ona whaia le Taotonga o le peritomina i Tama, i le tū wha iuteia, ia ma le ua pāsi mai i le tele o atunu uma le tāpua inga Keresiano. Ai, o le Taotonga o le tū pā o teine inisi o tū a inga o le tāpua inga i Salama, po o Moselemi. E wha aingoa i nei au se talia nei o le female genital mutilation, ma o se soli tū la whono. E toa tonu ni tangata ua mōlia, ma ua wha asalaina, ina ua wha amao nie i le wha masinonga i sini nei. Lo lātou whaia o Taotonga nei soli tū la whono i le whanau teine, o se tasio i lātou na ngalue whaafai lele pe na ngalue i le mata ngaluenga o Whanemai e whaafana nau i nai i a le maa intanga o tina se itulou. O se tasi o se tina o le tina o ni tēnei ti se to alua na whaia i ei le Taotonga le nei. A toa i maseisi tangata e whaapea o se tangata o se taitai i le community a i lātou na a wai iai ia le ainga pe ona iai ia te neiti e to olua na nei na sa waina pe na whaia iai ia le Taotonga le nei. O le Taotonga, e au fi ai le tipi ina se i tulou o le vaenga o le tū tino sā o se te neititi le vaenga le e whaingo ina o le clitoris. O le tina ana whaasalaina i le sa fulma na tasi masina. O lana soli tū la whono, o lana whaiele o le Taotonga i le tipi ina o le clitoris, o lana tamateine, i le teimi na atoa i le fitu tau sanga le matua. E le ngata ilea, o le isi teine titi, e la i titi ifo, na whaia ia i foi e le tina le Taotonga lawa le nei, ina ua atoa foi le fitu tau sanga lona matua. O le ainga e a fua mai i le Dawoodi Bora Community, o se vaenga o tangata Moselemi i sini nei. Ae o tau whaai ui une mata upu le nei le whamasinonga i sini. Ae a lia e mai seisi mata upu, seisi li poti, i le mōlia o se unungale i Queensland, i le mōlianga lava le nei, o le aveina le o le la whanau, e valu tau sanga le tasi i le matua o le tasi teine, ae se fuluma le lua tau sanga le matua o le isi. Mō le whaia ia i o le Taotonga le nei, e TPA pe ave ese le clitoris mai i tū tino sā o tēneiti. I se atunu ui fafo. O le tamaitai o Khadija Giba na afia i le whaia wha amalosi ia i o le Taotonga le nei ia so lai titi. O lo oia wha amao pōpō ina se wha alapotopotonga e wha aingo ina o le No Female Genital Mutilation Australia. Ma na ia tā ua e tele Taotonga o lo o whaia i le whanau tēnei au se talia nei. Aile o iloa e leo leo, male tu la fono.
Communities that practice FGM are now living in Australia. So we're talking about your Middle Eastern, your African, your Asian population. Not saying all of them practicing, but those are where the numbers are.
Le te maita, yo ka DJ Kipa. E le ngata ilea, na ia ta ua olo o yei ta ngata ilea tunu u la tau te whaia nei ta o tonga i awala le saonga le mu.
Recently, what we're learning is that they're finding people in Australia to do it. And these are people within their own communities. This is so protected and so insular that in essence, the only reason we're finding out about these people like me out of the community and saying, hold on, we need to talk about this.
E o ile tolu se fulu atunu o ile lalolangi o lo o whaia ita o tonga nei ile whanau teine. O se whainga, o loo whaiti o ina mālosi o na o loo sōli pala inai a ia ta tau o le whānau teine. Na saunoa Elizabeth Elliot o le professor i le mata upo le Pediatrics and Child Health i le Universite o Sini, na ia ta ua ua i loa i whaamatalanga mai nisi o fōmai. Lo lātou mōli mauina o le whānau teine ua uma o na whaia i eile nei tō tonga, ma o nisi o mātua na fesili fōi i fōmai.
About 50% of them said they believed that FGM was performed in Australia. 10% had actually seen FGM in children under the age of 18 in their practice. And in the last 5 years, nearly 60 cases were reported to us. So we know that it exists in Australia. Some of those clinicians said that they'd been asked to perform the procedure. Others had been asked where they could have it performed.
Professor Elizabeth Elliott, ole Pediatrics and Child Health, ile Universite of Sydney. Na sauno foi Cathy Vaughan, ole Melbourne School of Population and Global Health, ua tatau ona o oina fai a onga, matangata olo o ngā lulue ma le whānau teinei. Ina ia i loa teinei ti e ono la matia, pea a fia i le whai a iai o nei ta o tonga. Na ia sauno foi, ole mata upu e tatau ona vaai iai o se vaenga o le sā waina o le whānau, le child abuse, ma le pui puinga o alato waia tatau faa le tangata.
We need every mandatory notification training across Australia to include FGM as one more form of child abuse that workers need to be aware of. Show them what the risks are, the risk factors are, how to recognize a child at risk, and then what to do in that case. Certainly, we need to frame the conversation around FGM as a human rights issue. Take it away from a cultural context.
FGM, or female genital mutilation, or the otonga, e tipi e le clitoris, mai le itu tino sā o se teinei titi, o se taotonga, e soli tūlā fono, i lalo tūlā fono i au se talia nei. E le imamau te le atu ona pāsia e le pālemene se teteo New South Wales, se tūlā fono, ua whaatolu inai, ia le mamafa o le whaasalanga, o se tangata e mōlia, i le whaia o le nei taotonga, i le whānau teinei.